DJ Notice. Nimedam, Leo Nimedam.
Nairobi's king of spin. And scratch.
Who's linked this pony a Gibla?
DJ Notice.
Sticky, sticky, kwandege. Sticky, sticky, kwandege.
Leo niko mkwati za miya kalichi.
Speakers on. Turn this motherfucker up.
Mambo diki mini bad girl kaniki.
Put some respect when you mention our name. We are Not Nice Entertainment.
Nimalisafi.
Leo niko mkwati za miya kalifa. Yule mameshinda kabisa. Anataka hali kwanisa. Atipupu atandani ya kaneo. Leo niko mkwati za miya kalifa. Mkwati za miya kalifa. Mkwati za miya kalifa. Yule mameshinda kabisa. Mkwati za miya kalifa. Yule mameshinda kabisa. Anataka hali kwanisa. Atipupu atandani ya kanisa. Anataka mastingo. Stingo, stingo. Stingo, akibeni mastingo. Stingo, stingo, stingo.
Mi mama yangu akunizani kuje niteteke. Hivo ni kufe sababu ya mastingo. Amichonga unataka kumweka na cobra style. Helicopter.
Stingo.
Twende left, right. Nakoni weni msani unataka mic yo. Twende hii side. Staki ya dogi nataka bite. Akini pelo ni mababu nati uu Nianze kigugu mizi leo. Ati gugu ga. Leo ni kamote nataka za mkamba. Taka ni mkate na kuja na panga. Dudu manyoa utawashwa na njwanga. Kani manyanga na kuwa makanga. Leo kuku inakulu na kanga. Adi outdoor anapende varanda. Ngoma ni banga jumchuma inakanga. Changa inafanya nateka machwara. Kwa kibanda nilibonda na kigomba. Meditation na nasikiza tu madoba. Mboka, soka, kitaka. Dizi na mpea magomba. Donga nifanye kigwegwe kamari ndagambo. Royal, bibi ya Rusi. Leo niko Rambo.
Leo niko mkwati za miya kalifa. Yule mameshinda kabisa. Anataka hali kwanisa. Atipupu atindani ya kanisa. Anataka mastingo. Stingo, stingo, stingo. Akibeni mastingo. Stingo, stingo, stingo.
Mi mama yangu akunizani kuje niteteke. Hivo ni kufe sababu ya mastingo. Amechonga unataka kumweka na cobra style. Helicopter.
Stingo. Baby webu come show them. Shock them. Bang them. Only good work za girl them. DJ Notice. Kill them. Si anataka helicopter. Wacha nianze na chopa. Oka inda stakiza oja. Wacha ujingo kianza nda focus. Uwache kuring. Smile and pose. Unichenchia mastylo. Angle ya dhambi. Kwani we ni shaito. Akisho majozi na mfanyia makwaito. Attention majam. Choti zikisha na chana na gam. Kiacha umblaina na pita na gun. Na kawe no street mina kuja na gang. Kawe no tire na fika na bang. Kevajin sahi mina kuja apa swada. Nikichapa sana. You can pass to other. Kawe no joto wakisha kifan. Sitaji mafando nizime kubang. Leo niko mkwati za miya kalifa. Yule mameshinda kabisa. Anataka hali kwa nisa. Atipupu atindani ya kanisa. Anataka mastingo. Stingo, stingo, stingo. Akibeni mastingo.
Nataka kugawa, minataka kipawa. Mistaki madawa, minataka mabawa. Minataka kunawa, cheki. Ni maselfie kibao, si mahepi kwa hao. Mini bebe na chopa, tupige mashampin. Mavita kwa street na mabil tu kwa mod. Tuvuke maboda, yeah. Italia paka Spain.
Bye.
rapping wala impaka shisha kadai. Hipsi konyagi, tipsi finyagi, lipsi sinyagi na chipsi kishagi. Baki chapa, baki chapa.
Bye bye goodbye. Bugatti wake shot get shot back that you like. When it's empty like my thing I got to my thing. I baby do not go as a bye bye. Keep his own
bye 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 bye.
Zungu zungu zungu. Fox on the strut when you mention our name. We are not nice entertainment.
Zungush, rumbo se wa la mariambe. Zungush, rumbo se wa la mariambe. Zungush, rumbo se wa la mariambe. Zungu, zungusha. Mariam, mariam, bez lim cannabis. Request and a dime up, bez kila sana tan kukes. Aki wine a waste,
bez besta
body bless. My less room tamani, adi ma body. Aki smile as no nati. Mandazi, wesa fi, piga makasi. No ma teme na na cities, minte me kamasi. Kuna peti ya na bez maliza ke pie. Bunge daily wana debate. Wana panga vile noti next. Ita kam na face ya koi me chorwa front. Na ase kwe baki ya not.
Zungu, 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 zungu sha.
Rumbo se wala mariambe.
Zungu, 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 zungu sha. Zungush,
rumbo se wala mariambe.
Zungush,
rumbo se wala mariambe.
Zungush,
rumbo se wala mariambe.
Zungu, zungu sha.
Kama wetu tadani kuna rain. Mali safi kama kawa yende chain. Sugar cane utatamani ya gena. Ukini gay baby girl sit and blame. Mi upige vitu nikani kwa janta. Atukai sana kame jipa santa. Anafiga kuliko chupa ya fanta. Huyu day mame beba kama kanta. Kakipita lab vunji shingo. Aki smile utacheki kana pinball. Mi upenda voko zake nika symbol. Underwater mi upige kama fimbo.
Ni weekend ni nambati ni kupati. Gunari ambe same ni kwari anjati. Ameanza kuziwa ini za kidati. Kama kawa zila nishangi uradi. Giz giz ni kujichapanga nakti. Genje, Leila, kila wakti. Mindo kwenga mindo zingwa uzani. Ring ding kila pungi koreani. Riambe same yoka ni ayela. Yoni mada kirombo sama kwela. Lukudi riba ni kafisa. Kame baba kwela size ya kabisa. Miumdigi ya kifuwa fuwa dikla. Andawata kakiwika kuchachisha. Kautu tingi wala zimlalisha. Nimhota miliyeti kakimbichwa.
Zungu, 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 zungu.
Rumbo se wala mariambe.
Zungu, 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 zungu.
Rumbo se wala mariambe. Rumbo se wala mariambe.
From the motherland, from the motherland. Kenny's to the streets.
DJ Mutis.
Bazu, bazu, big buggy benda. Bazu, bazu, najua unaipenda. Bazu, bazu, cheza na warena. Bazu, bazu, bazenga, bazenga. Bazu, bazu, big buggy benda. Bazu, bazu, najua unaipenda. Bazu, bazu, cheza na warena. Bazu, bazu, bazenga, bazenga.
Niko madewa na chizigi nikiroga. Na joto na paya na manzia kwa nataka tena. Yudunga gati ndia nataka gamini mpande. Yusema gona ringa nopigia geti fin. Mini buzz, muiza ya gai na di mini buzz. Na CRT ni mini buzz. Umbo maika ndani. Na kami mekubamba ruka na si mini buzz.
Bazu, bazu, big buggy benda. Bazu, bazu, najua unaipenda. Bazu, bazu, cheza na warena. Bazu, bazu, bazenga, bazenga. Bazu, bazu, big buggy benda. Bazu, bazu, najua unaipenda. Bazu, bazu, cheza na warena. Bazu, bazu, bazenga, bazenga.
Sare jose nje Suzana apatikani. Mupenda vitu nana mupenda ngama momo. Mchezanga nazo nikana cheza kalongo. Ati Escobar na dawa na madu. Nikatoto kame beba jwana itakanda kape. Sinikali mna nyonganga pale life. Akituwa kala juni kashamba lola zima. Ndakalima nikapande to be fine. Just tingoni
yeah,
za mau
kame mu kame pande siadera. Leo giz minajua ndaigwera. Kushainisha nina ala madirengwa. Misi wezi joku swipe kasi ndenga. Ground na reju mchizo ni UEFA. Riangu fisa ni kuslet kuteleza. Kameoga kamkoba kameweza. Iyo pungi mindo niko na manjeka.
Bazu, bazu,
benda.
Bazu, bazu,
na kenja ipenda.
Bazu, bazu, cheza na warena.
Bazu, bazu, bazenga, bazenga. You want some? Come get some.
Bazu, bazu,
bazu,
bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu, bazu,
Panda zimeripoti niko jabari rana njoti kando kishada nangango ya foti kwa kichwa medula hadi kwa magoti zime panda zimeripoti niko jabari rana njoti kando kishada nangango ya foti kwa kichwa medula hadi kwa magoti
guzling tisponi ya kibla dibla ile genje guzling tisponi ya kibla Guzling tisponi ya kibla Ditni dibla ile genje Inigri miurien kadi shock dem Mambeko zina mwok ni mogadha Kanairo governor ni mjamo Laguna tomo ni makibre Inademia ni memoka palma Nikifaa kila yuki dangulo Kwangife baroda imemokre Matibien kuwa bambua mashashken Kamili wa kims na dipo chanyagu Militan nyuari ya utu frontline
Zime panda zime reporti niko Jabari rana njoti kando Kishada nangango ya foti kwa kichwa medula Andi kwa magoti zime panda zime reporti niko Jabari rana njoti kando Kishada nangango ya foti kwa kichwa medula Andi kwa magoti
Ni mocho itabaki nimezitoka kile ujiko jole Sita kuokota na pata msupa kwa kaunta Tumakota kona jigi 20 liter sing kama na ota Kumsuka sing kama na oda Kunagizia nikajipata tumatora Mbulu bigi ameseti move ya ora Ameseti mkono kwenye bakoro Utadhani ana drive mkono ya left kwa gear Ashani itadia menitolea jiba Fine figure ananivutia Mtoto kililia wembe unampatia
Zime panda zime ripo kiniko Jabari rana njoti kando Kishada nengengo ya fundi kwa kichu Medula andi kwa magoti
Yendo vanu ni hespa Woyuti mni msaikoda Yendo nwa destiny smaka A.K.A. the psaikoda La mea representing
DJ Mwa Sorry on Nime jump, leo nime jump Nime jump, leo nime jump Nime jump, leo nime jump Naskendi pashi mbogi jove nyolo nime jump Nime jump, leo nime jump Nime jump, leo nime jump Nime jump, leo nime jump Naskeni pashe mbogi jove nyolo nime jump Saiko biz, mini biz kwa soko Tadha ninda niya biz, mini biz bazenga Nika jenga jeshi yangu sinu skimi ndo kusema Warazi mazishi nili wazika malipema Kani kuroga moroga
DJ notice, I know I said you're bad Bulu
mistari zilicheza na zikashinda kikombe Ndo mana nyimu taka nirungu kiza kadeila Kama ni beef mufu nikaga na pojo Sibisha ni na mini kitema gamuti Zaga nyimu taka siri zangu za kukafunga So nikiponga na nima goti chini Nime jump, leo nime jump Nime jump, leo nime jump Nime jump, leo nime jump Naskendi pashe mbogi jove nyolo nime jump Nime jump, leo nime jump Nime jump, leo nime jump Nime jump, leo nime jump Naskendi pashe mbogi jove nyolo nime jump Polisa mbona detari mbogi meguaya Jungo mazangu zote Nairobi ni kama kwaya Natingu na rishi
skizu na skiniza waku
Subunga luga moja na luga niza mado Jukitu nafanya mufanya getizi na passion Na mbogi ni mimi maziwa kikini ya minda Sidoja na nula zote ni medunga za night Jeki roundi na kulaka yole tinge mevaida Sijali tumoti mejaga moshi yangu waina jidai Nime nyanyisha mistari ni high why lie Mutu waga mahika zote Lomana mistari mufili gini mevisha Nime jam, leo nime jam Nime jam, leo nime jam Nime jam, leo nime jam Nasani pashi mbogi jove nyolo nime jam Nime jam, leo nime jam
Now this is what a real DJ should sound like
Nime mbleki nime tepwa Na kiruma kame tepa Kila kitu niku tepa Tepa, tepa, tepa Tepa, tepa, tepa Tepa, tepa, tepa Tepa, tepa, tepa
My miss unajua na kupenda Zira hisi cheki venye umenitepa Mina kosa tu sauti ya kunena Weni fundi unajua umenitenga Kwa buruweni umeza makasa maki Langi ya thou suna rada jo mabaki Nasi kwa smart kama foeda kibaki Nikutangaze hadi wa iteka mati
Mina flow tu kwa beat nimeweza Nta kutepa kwenye club ka Teresa Nta kukema nta kusisa nta kutoka Nimavo on the beat nisha umoka Hati moturi weni wambogi Karelea na kushu Show muturi tuni poko Ana day turi ya kufanya tu loko na moto Pale horosho ya washe na kijoto
Wagwanta, bad man Napendo na be wine, bad girl Usha washa moto, nisha shikanare Nataka niku, sare, usha nitepa Vila vile umebeba na shida ni game vile na
itemba kama
ni dare ni kipanda ni feel kama fanta
kasle queen kani tepa ni mabliki ni metepa na kiruma kama tepa kila kitu niko tepa
Ati vile anawoka nafanya niko crazy Vile anatoa kaka toto nikashenzi Jumi bila unika jua na mwezi I'm his baby napenda yo mapenzi Vile anawoka nafanya niko crazy Vile anatoa kaka toto nikashenzi Jumi bila unika jua na mwezi I'm his baby napenda yo mapenzi
Vile nakupenda mimi siwezi kutenda Vile nakupenda kwa wazazi tutaenda Vile nakupenda nimewacha ata brenda Nataka nikusuke adimisho wa kalenda Tiki venye usorembu mepaka mafuta Na baby ukiwalk unatingisha madhuza Baby first of all tuingie tu kwa bukla Sahao shida zote na mafans tukiruka baby Leta kidole ni kuvalisha hearing Juleo kama boy sababu yako nita sing Na kupenda sana uliza ataliza Nataka uwe wangu ni kuite my knees
Vile anawoka nafanya niko crazy Vile anadoa kaka toto nikashenzi Jumi bila unika jua na mwezi I'm his baby napenda yo mapenzi Vile anawoka nafanya niko crazy Vile anadoa kaka toto nikashenzi Jumi bila unika jua na mwezi I'm his baby napenda yo mapenzi
Nuna vila minapenda kutuna kolota Basi kanga ni para de basoko Niko ndani nani usikamna kina nani
DJ Mutas
Minataka unisuke we ukue my boo Forever and ever ni me and you Kwanza piga magoti chini miku Pete kidole me say yes I do Who this boy pan me ami Who can you feel basi call me honey Yeah shot shot in the morning Oh oh in the morning time
Ati vile anawoka nafanya niko crazy Vile anadoa kaka toto nikashenzi Jumi bila unika jua na mwezi His baby na pende yo mapenzi
Kutoka gedo mi ugedesha maneno Kwa ipande misi yo nyoshangi neno Shika peta pigia nduru hadi kesho Na kuulizo sebe unakunda neno
Design se, did it design se Design se, did it design se Design se, did it design se Design nani sheki natufanya handicap Design se, did it design se Design se, did it design se Design se, did it design se Design nani sheki natufanya handicap
Rao ao
Ao ao Lockdown store Bonga na unye Kafiu kafiu metupata fiti Ngoma ni dawa genge tumekam na tembe Kika disaster mekutana na master Fadhela kuibariki kam rasta Imeshinda mapasta madoki na magangsta Zina za wagenge utadhani ni za waganga
Design design gavaina tupara Dress chini tuonyeshe kipara Gunshot pata kina kijaba Baraka zangu mingi deli kushinda jana Tuko oli, moving slowly Sajana to get kwa mishoni Never stopping, mama praying Ingiza ganji na sultani Design se, did it design se Design se, did it design se Design se, did it design se Design se,
did it
design
se Mogia Mogia
Mina taka kuri wind it Short and sweet girl nataka kuri wind it Wind it, wind it, wind it, wind it Short and sweet girl nataka kuri wind it Wind it, aki mina taka kuri wind it Short and sweet girl nataka kuri wind it Wind it, wind it, wind it, wind it Mama sita, ya body adi kila You make me walk around looking for the pain killer Ina di mira, you be the caterpillar We deadly, deadly, uki to the Katarina Biggie, biggie, ya ass biggie, biggie We deadly, yani uki dance diggie, diggie And I feel in a boy shaking at the mini You shine bright up, better not bikini
Make me rise now, yeah, yeah. Make me fly now yeah. Baby give me dance nah. now, make me calm down
yeah, yeah.
Down, 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 yeah
Make me rise now, make me fly now Baby give me dance now, make me calm down Down, 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 yeah Short and sweet, girl, nataka kuri wind it, wind it Akimi nataka kuri wind it Short and sweet, girl, nataka kuri wind it Wind it, wind it, wind it Short and sweet, girl, nataka kuri wind it Wind it, akimi nataka kuri wind it
Put some respect when you mention our name We are not nice entertainment
Ambapo anapenda ngama deni
Kanku
kata na kata ngama heni Heni, staga ni kimedi Medi, staga ni kimedi Medi, miujali ganji na ladies sijali money, so nataka meni, meni. Staga niki medi, medi. Staga niki medi, medi. Adi staga niki medi. Jama jo ume dedi, ama tu ume bleki. Na ume noki wendi, ama piana beki. Saa, ngoja nianze kata keki. Na, wenka kabambe jujo hauna class. Minko na mane nipate kwa ba. Cheki ni fane umevaka mafiat. Fiatu madare badae ni fane.
Iwiki ni nasikia kukata kakeki. Nasikia kukata bado he ni. Pime pedi round moja anise tipiri. We mrazi pigwa ting ting. Yeni diva na nakatika na chupi. Ringi kiroma weki chumbi. Zikishika mina washanga kihudi. Ringi kiroma weki chumbi.
Ambapo anapenda ngama deni. Kanku kata na katanga maheni. Heni staga ni kimedi. Staga niki medi, medi. Mi ujali ganji na ladies. Mi ujali money so nataka meni, meni. Staga niki medi, medi. Staga niki medi, medi.
Penda, mina penda vile best ubweka. Nipe chingri tujilipwe tena. Nati paipu tutachafua tena. Kenya na paipu doni pewa. Kao unatoka kari yako. Medi seti tuende form. Chain madanse ndo atimta. Hii ndo best to sing along.
Ambapo anapenda ngama deni. Kanku kata na kata ngama heni. Heni staga ni kimedi. Medi staga ni kimedi. Medi
mjali ganji na ledi. Mjali mani ya makapu. Mjali mani ya stima bana.
Medi staga na staga ni kimedi. Medi
staga na staga ni kimedi. Ni weekend imefika na kuna dundana. Shika jaba pita best sa wasipu kwana. Ni weekend imefika na kuna dundana. Shika jabo pita besa kwa supana. Kapta mali pika doom saka msirina. Kiji nice the dirty sina da bangana. Leo klabu kwa shika kwa waka. Na mademu wamebeba kiwa jaka. DJ cheza za da bonge na kapuka. Juma demu wana wine reggae digiota. Kuna manzi amevali ya kigeto. Cheki vile anachezi ya kiboko. Koko snai chini ameza na vituko. Amechanganya tina ndom nani ya digiota. Tazie
Adigiota.
Goro, nina daipeta tanigusa ndani ya goro. Lima madam chesa, nina kitamla. Shika utamnyuma, nina kibyangla. Dunga masilva mbogi, nina udyangra. Roga mchavijua, kuna uganga. Mpenda ngwati kwa niwe ni mganga. Kwa niwe ni mganga.
Ni weekend imefika na tunadundana. Shika jabo pita besa kwa supana. Kapta mali piga tumsa kamtirina. Iji nice the dirty sina da bangana. Leo klabu kwa shika kwa waka. Na mademu wamebe. DJ cheza za dabonge na kapuka. Juma demu wana wine reggae digiota. Kuna manzi amevali ya kigeto. Cheki vile anachezi ya kiboko. Koko snai chini ameza na vituko. Amechanganya tina ndom nani ya digiota. Tazie
Adigiota.
Ikotini ya para para. Ikotini ya para para. Kame hunyo ndio kungara ni kupara. Cheki na wangara yo mini para. Pedi pedi zanguza wamedi. Za kungara na jua utasedi. Mdogo mdogo hali na uweti. Kena kutu kana daikitu. Ine ine mbrosho ebu cheki. Wenadina kuboka ya nyuki. Inamia ni kupige kiki. Kiki 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 za matiki.
Ni weekend imefika na gradundana. Shika jabo pita besa kwa supana. Kata mali pika tumsa kamtirina. Iji nice the dirty sina da bangana. Leo klabu kwa shika kwa waka. Na madeo mwamebeba kiwa jaka. Iji chesa za da bangana. From the motherland,
Kenya, to the streets. Chaniyo, ako katutu kamangu, kamangu. Kamangu, kamangu. Ako katutu kamangu, kamangu. Kamangwe, kamangwe
Ushaite kangyo stao na ujui. Ama nikachura amevaa buibui. Ushaite kangyo stao na ujui. Ama nikachura amevaa buibui.
Nakanyandua nandunya. Nakanyandua nandunya. Nakanyandua nandula. Nakanyandua nandunya. Nakanyandua nyandua. Nakanyandua nandunya.
kanyandua nandua.
Alini shoka go home solo. Kanataka nipe kitu na nipige solo. Nipebe weed cookie na makolo. Na piga finger mango Tony Goro.
Ye ni mjanjes kasha toa bra. Ngoza kando leo ni matua. Na ni mjaa kama haga ziko gwan. Kako na kafudhi niko shua kitu tight. Nikikagonga kademka na rombosa. Vila na ni mada utadhani ni corona. Kako na boyfriend lakini na kabo. Kame babe utadhani ye ni donda. Yangu nyoka bigi design ya nakonda. Na piga kitu kana nitamike moda. Kana nipea boss mia na ni mada. Design afanya wezi fika na ay,
ay. Ako katutu kamangu, kamangu.
Zima kwenye zone mi ndio don. Na kuna feel like I'm rush kakohon. Kiujumi na cheza jazz on. Na kakidai lolo na kafiga haridon eh. Watch out bro, hako ndio ringtone. Kiu sexy kana dunda genge ton. Kameja undagani ndio Amazon. Uwa flow mbaka show, hako ndio King Kong. Pass kana piga do flash. Kwenye bash kana waka hadishash. Post play juwa mi ndio boss.
Lega,
kwenye push na
kwenye haridon eh.
Fuck with us. She's hated by many, loved by few, respected by all.
Chapo chapo, hakuna mchezo kuigiza. Basi panua na mimi ndaingiza. Chapo, nakula ni kama naimaliza. Kitoka hapa jina jirani atauliza. Simu, basi naikula kawazimu. Wepano fiti minda ikula kewazimu. Kewazimu, basi naikula kawazimu. Wepano fiti minda ikula kewazimu. Kewazimu, basi naikula kawazimu. Wepano fiti minda ikula kewazimu. Kewazimu, basi naikula kawazimu. Kono tu fiti minda ikula kewazimu.
Niko na kutu, na saka mutu. Nataka kuku kuku ina supu. Dry sezi meza tupu. Nachapa sai ataka ni bubu. Chekia na shy eye nako juu ya dudu. Nachapa ikus mindule na china susu ah. Mini kabos nachapa poko na luku ah. Staki loss ah, ah. Nataka nduku. Watu suppose kuja kuja kakarutu ah. Wenika pok nasaka kukuina nduku ah. Wenika tot na shuku badu na buku ah. Uliza mavunye ndeni mkule mbuku.
Kewazimu basi naikula kawazimu. Wepano fiti minda ikula kewazimu. Kewazimu basi naikula kawazimu. Wepano fiti minda ikula kewazimu. Kewazimu basi naikula kawazimu. Wepano fiti minda ikula kewazimu. Kewazimu basi naikula kawazimu. Wepano fiti minda ikula kewazimu.
A dude like me siyezi kosa plan B. Niko na plot nime YSD kwa landi. Napenda shamba utapata Land Cruiser. Demuli wako jirani mina iguza. Dani ya club mina mbogi tuna preach peace. Ukiwa dwazi table yako tuna impeach. Weni big fish kwa him tami uselfish. Baba old peace na kumata tuna selfie. And I'm selfish napendanga kuwa petty. Kwanza beti nilimdishi after betting. Suffocating keja nuku tuko setting. Katoto sexy jikoni veggies ni fresh.
Ke wazimu basi naikula kawazimu. Wepano fiti minda ikula ke wazimu. Ke wazimu basi naikula kawazimu. Wepano fiti minda ikula ke wazimu. Ke wazimu basi naikula kawazimu. Wepano fiti minda ikula ke wazimu. Ke wazimu
basi naikula kawazimu. Wepano fiti minda ikula ke wazimu.
Mende. Siku solo nimetembea na rende. Na dai utamu nitulize maikende. Na siku fichi kino ema doro kende.
Mwenye duka nina peremende different. Strawberry, vanilla, and cheesecake. Lakini wewe nataka unishike. Hiyo lollipop ndani uingize.
Na hiyo strawberry na vanilla gani perfect. Usipandishe bei niko na budget. Nimeshiwa na CD nipe sachet. Najiprotect na ogopa maratchet.
Bamini noti, siyo ratchet. Ukikuja kwangu beba bucket. Mwili ndogo bado iko market. Nina utamu, very secret. Tamu kama peremende. Tamu kama ya tende. Tamu kama peremende. Tamu kama ya tende. Tamu kama peremende. Tamu kama ya tende. Tamu kama peremende.
kichwani na niko jaba. Nikisi use me feel tu visawa.
Usijali, niko na dawa najua utapenda. Uko na joto nataka kukupima. Hiyo sindano leo inanidunga. Ingisha mpaka ndani, nipige nduru.
Kuna fununu uhunye utumia. Wote wawili wakiwa na Raila. Ata Ruto wakiwa na Mtua. Pia Sonko kwa choo na Waititu.
Ati Sonko wakiwa na Waititu. Hizo ni za shamba ama za msitu. Lakini sangu wawe niyo titu. Hiyo kambi ni mazifami.
Mambo diki mini bad girl kaniki. Nime kustalk juu ya vile uko fiti. Niko na shimo mina dai panda miti. Mimi ni
SS.
Mambo
angusha hiyo ngoma kama mawe.
Mambo diki mini bad girl kaniki. Nime kustalk juu ya vile uko fiti. Niko na shimo mina dai panda miti. Mimi ni empress wa machuma bigi bigi. Dem simple wasipendi intro. Napenda dogi zote panza ikiwa stingo. Cause when you baddest utarada hii lingo. Izi usingo unisho hiyo fimbo. Ikiweza mina taka kukuchipo. Na we upiga luku siyo vitu imbo. Mina drip itabaki uwe plamba. Nikikubaka itabidi ukram my number. Hanindo utamu utamwaga. Sunday na kusamo na paka. Ukuje ni kulambishe mapaja. Katoto dati utadhani
mimi mbaka. Baka, akitumia baka. Mpaka, anadai kunibaka. Baka, anadai kunibaka.
Na lazima tutabakana. Kijana, tutabakana. Manjoti, tutapakana. Pakana, tutapakana.
Anadai kunibaka. Baka, akitumia baka. Mpaka, anadai kunibaka. Baka, anadai kunibaka. Ati we ndakumalizia. Nikitoka hapa ndakunyunyuzia.
Ati guy, we ni actor wangono. Sema aki, aki walai.
Ati jina ni baddest actor wangono. Nikishindo naingiza ade mkono. Ikusi aitoshi, chuchuma ni ya dosha. Nashika izo maduta, mi natogota. Natowa ngota, juleo mi dona other. Asha anza kisweat, paka iko wet. Hakuna dry dry, nyama ni fry fry. Dogoda pungi adi itoe maugali. Mindyo boss, we ni tycoon wa rasa. Juwe ni ngori paka pili pili rasa. Naicheki, naiguza, naikuna inanuna. Ikitupa, naitupa, na luga tezi tupa. Anadai kunibaka, baka. Akitumia baka, mpaka. Anadai kunibaka, baka. Anadai kunibaka, baka.
Adi one, toto nikapenga mekam. Two, liko kutustia tuvimbiam. Three, ring the alarm. Game bubu tunacheza Peter Pan. Bubu, cheza game bubu. Bubu, cheza game bubu. Bubu, cheza game bubu. Bubu, tunacheza game bubu.
Ati game Johnny Bubu. Napiga joki sporti nikichomesha kinduku. Nadunga di masporti zina cheki ni naluku. Napiga di wasafi na mistari za kizungu. Napiga bus manze konza brida Johnny Dugu. Naja gas manze kama fuel ndani ya tuku. Na speed bus na maniga cheki konza luku. Nangeusia kwa oni nyonya bado joko dudu. Relax piga moshi mbili josi mbulu. Univers bila dis cheki sinanga machungu. Mtapiga joki lele mkidei Johnny Juju. Navuba joa bebe wakisikia game ni bubu. Cheki ati sare za dogi londa ipanda kiu. Unugu miguwe kajunda ipiga kiutundu. Na kadem ni husu zimkula dina njuku. Yeah yeah, how see you check.
Bubu, cheza game bubu. Bubu, cheza game bubu. Bubu, yo, cheza game bubu.
Bazenga,
bubu, eh. Tunacheza game bubu, yo. Game ni bubu ukiweza nyonga nduru. Bazenga jina bigi na lipangadi ushuru. Mana big man bazuna katululu. Denje ina minje lakini ya ikosi bluetooth. Kutuma vida zizi cheza guwa kwa mbulu. Zakina Mia Khalifa na wale new school. Kabla mechi konza ndakuvu wanjumu. Nyap matician breeder mini guru. So basi wine baby wawawa. We basi wine ukiromboso na nichocha. Kila design na warazi tunawatoka. Tunaga time na mafala warudi ocha. Si wa resign neza fika beige unaweza. Maziwa iko kwa sasa zero pressure. Mishinda galab kama Professor na Dexter. Uliza hata ito na kushona ni Fadela. Cheza game bubu.
move. Cheza game move.
Mchingo alikam na pandemic. Na sisi dance style ya pandemic. Kutoka Nax hadi Kangemi. New dance style inashika hadi kwa teli. Sanitize baby girl ukiwine. La vile una wine baby girl uko fine. Tuki medi buda boss pandemic. New dance style buda tuninguri. Mamuri wana dayati ni tragic. Tibi do, bazi tibi do. Zirabenda vile girl, una tibi do. Tibi do, bazi tibi do.
Kiti kiti ila mtu wana die this song. Hadi wale wameka tu home. Nimbo iko form. Come sasa tu dance this song. Dance pandemic, pandemic. Kila mtu wana dance pandemic. Dance pandemic, dance pandemic. Kila mtu basi dance pandemic.
Chit, chat, chini na maklak. Tutadhani boy son. Naenda konsana kwa mindo wrong turn. Na nina moto itabaki ikibante. Ya hotter than the sun. Ya hotter than the sun. Kodaka slaka na madiva wana wine. Waki clappers, clappers. Zama chali zimechaini kubakas. Bakas na denya bakas. Bakas na denya bakas. Bakas. Leo tuko lock tuko daka slaka. Na madiva wana wine. Waki clappers, clappers. Zama chali zimechaini kubakas. Bakas na denya bakas. Bakas na denya bakas. Bakas.
Tuko ndaka tuko ndani tuko fiti. Nipate kwa warosho niko jaba na kimiti. Na vile amejibeba lazima nipige miti. Atari kwa salama ni manjoti ya likuwa kiti. Sare jo ofisi lazima ni kudigi. Kwa pori kuna ganji na madasha ziko nditi. Gizani kuwa chai kusafisha dimuristi. Gizani kuwa chai kusafisha dimuristi.
Zangu zulupuka na zako shanywele jikoni. Kachafaya kuungusa mbanyu bedisita. Chwali juu yangu suve nyengangoka metepa. Mrabe nilisare kwa safika round sita. Digital kusagalimbe kakisiagi. Na sistagi konyagi maridadi. Chezi sare himeda ni kutelembe kibare. Gaddafi Mandela swale kama si mimi. Ni nani na uyo nani waga mimi. Soka venye na watu 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 itoka kwa imboka na watu watu. Tuko lock tuko daka staka. Na madiva wana wine waki clappers clappers. Zama chali zime chai ni kubakas. Bakas adenya bakas. Bakas adenya bakas. Bakas. Leo tuko lock tuko daka staka. Na madiva wana wine waki clappers clappers. Zama chali zime chai ni kubakas. Bakas adenya bakas. Bakas adenya bakas.
Sero na si homa lisema mutai. Pandizi ya mas kama kisu tinatai. Samoja sigitha patika na nje na masanse. Buda toto kuhai. Ocha na uzama ya indo ni bae jaba na mangwai. Nika jing jong jo pale club covid. Boy wangu alinicheza kanitoka. Sai mama keshuka mami wangu. Lockdown ikiisha vera bila watoto. Maboy wapigwa kamisi. Wapigwa kamisi.
Can get it.
Get it.
Can get it.
Eki slider, niite don dada. Super diva, misi danda, mstari daf. Usi laugh na troll, maraba dada. Kibrag na jegi haga na bada. Wameganda, kimistari na washanda. Vichone mejezo danda. Nina penda boy na ito Marcus Lucas. Juwata haki pass by nika ana Marcus. Na haki look back nika ana Lucas. Tuta una relo, za kodi ana relax. Can carry, carry, niko kange mina sinyeri. Mina carry, carry, from Derek, Derek. Yoni bonda ka corona, misi Terry, Terry. Jona chemist, ima fuwa, sanitizer kububua. Nila ana, sinojua.
Can get it.
Get it.
Anybody can get it.
Rayangu safi mi washa tuna omo. Na lengo cha FIFA tuma we are normal. Dem yangu classics mkamba ni oromo. Buda ametosha inki jaka ya oromo. Saki njoki kusu zako everybody.
Can get it.
Staki mwende kusu zako everybody.
Can get it.
Staki atinu kusu zako everybody.
Can get it.
Staki shiro kusu zako everybody.
Can get it.
Nipe bio kuna form. Staki pesa kani loan. Demi Jerry mini Tom. Big up motif yani Don.
Nimeibisha kuspita agenda na badilisha. Nasikia bado kuna mbogi bado wajaridhika. Mkisikiza mnafa kuwa mapafu kuruka. Misi chizi na stufichi sezi taka kudunda. Cheki, misi na machati neza tishika. Kauna taka beef leta tutapika na kupa.
mali napita labda upite tukiburuka.
The my reason every time me a fine chacha girl when me bend it on the side them a run massacre like a slasher them a cut all the time for me back him a slash it when me love come me love road boy me go move it on around slow. You don't know make a catch it like a round goes and round down when me jiggle like a road goal defense goes you go slash it it's a whole lot running drop zone.
DJ Mortis, put some respect on the mission, our name. We are not nice entertainment.
Shoutout to my haters, bado na machungu chungu. Nina mpango wa kando, je upenda ngama nginyo. Migonga na finyo, nasikia kwa tumbo kama minyo. Na mtigiza adi nyawi, nasikia vivir. Alafu anafurai kama kimbo. Motara tara, alafu tunabanju to the limbo. Chiki mali kwa shingo, goro zangu si imbo. Sigenge toni kewosho na kunyuria kitotono. Na kujenga na siku filki, banana mina kupil. Nasikia tu kizungu zungu, mama kwangu penda ndizi, mumi tanga nugu nugu.
Around this sime kuwa ngori. Sisi toke na feel kani koo kwa pori. Zikishika na tishika in other words na worry no. Na miss ziki nice tuki hape na mbogi.
Kwa nira taske, World War 3 kalikuwa katambe. Mahosi jo corona pale. Niko kejani ni mechil na mabale. Distancing lakini tunahane.
Moon guy, da guy kwa roster. Spendi para za majoka na speed car smoker. Na niki pull up jo na stinky mogoka. Emishi kwa gahobi sama zeni moka. Na ishalat na umoka. Jumbuki na rodo wa maze wa mechoka. Pleki jundo mali tumetoka. Takani kwa wakora wanangora na mafala wana kubonga na bakora. Sime kuwa ningori. Sizi toke na feel kani koo kwa pori. Zikishika na tishika in other words na worry no. Na misi ziki nice tuki hape na mbogi.
Kwa nira taske, World War 3 kalikuwa katambe. Mahosi jo corona pale. Niko kejani ni mechil na mabale. Distancing lakini tunahannes. Lakini tunahannes.
A production.
Nizile enzi nani imebaki tumeti. Na kolon wasani wawasho kitu ni real. Italy iliti siyo chocha nani. Lazima sanitize analyze. Usiguze eyes stay safe utatokwa nani. Skiza brida izi kama doremi. Ati masko hiyo ni rungu nani. Na para za gizani my guy utati. Sani bibi ya imfungwe macho walai. Next election ni mavotes watadai. Tumechoka panganisho na watu wana deny. Tukisonga na pace make sure you sanitize.
Internationally approved.
About this.
DJ Notice.
Kukuru, kukuru, kukukakara. Daka joko pameleta mubatara. Shagara, shagara bakara. Gombre, tia lala.
Samoja. Ni samoja. Samoja. Ni samoja.
Ona de moja musi makara. Misi babako naita nani kijana. Liza nyanyako izo max shigana. Okoko kona lens na yeni kiparana ka. Jesus neza kukross na ka. Mawano neza kufloss na ka. Omo niko ontos ka. Tomato neza kusos.
Kukuru, kukuru, kukutakara. Naka jogo kameleta muhatara. Shagara, shagara bakara. Gombre tia lala.
Samoja.
Ni samoja.
Ganja, 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 ganja. Bistu kibanja, banja, 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 banja. Duri kona pancha, juya ganja. Itabidi kikiraka, sina hanja. Kunyi kona fracture, after jam jam. Ulibonya kwa kichaka, uko handsome. Nduta joni rapcha, bila rapcha. Hare 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 chap chap, hare chap chap. Mare 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 hamsa, mare hamsa. Ficha nare kwa kinyasa, nina ansa.
You're in the mix with the DJ Notice.
Wingo kwa ghetto, ananimaliza. Ananimaliza, venye amebeba. Ananimaliza. Ananimaliza, venye ameweza. Ananimaliza. Ananimaliza, venye anameza. Ananimaliza. Ananimaliza. Huyu ngoko wa ghetto. Ngoko wa ghetto. Huyu ngoko wa ghetto. Ngoko wa ghetto. Huku diko, ori imeja. Jaba, tire, pako za kondiko. Kalamu ina wino, kitabu na ijaza. Anaga maringo, panda, shuka. Vua kanga, tandika, shuka. Form kama sutra. Dembabi na masharti. X-ray hana shati. Dembabi na masharti. X-ray hana shati. Wangu wa kigeto ukambila panting. Magizani, she's panting. Magizani, we are one thing. Magizani, we are one team. Magizani, she are one team. Round ni ya tatu, bado hato shaky. Paka inaima. Panya inaiba. Juu ya bed kuna msipa. Izo shimo zina zipwa. Zipwa, zipwa, zipwa. Ngoko wa kigeto.
Notice I make the girl them happy. And I drop a tune in the party. Now you notice, drop the tune there. That one is so.
Tukate, kate, kate. Tukate, chunga usroshwe. Tukate, kate, kate. Tukate, chunga usroshwe. Tukate, kate, kate. Tukate, chunga usroshwe. Tukate, kate, kate. Chunga usroshwe.
Good as you call you. Anapenda hiyo stick, sucking it like candy. Anataka we daily juya stick, astendi. Anapenda we daily juya dick, astaki. Shory what daily juya bed na iwaki. Anasema kaa mwagi basi grease ndo ipaku. Ati daily nishikisha nikitema ndo tuanze. Anapenda nikichapa ikaye sana ndo ibambe. Baby hiyo mchezo nda iweza walai. Basi wacha nikuambie ile kitu mina die. Shory bus ingi za kidogo walai. Nikianza style ingi za kidogo walai. Napenda iwe tight isikuwe tu pana. Fungua tu fine, ingie tu sasa. Inama tu fine, nikujie tu bumpa. Kikisha kitu daily, hiyo kitu naichapa. Nianze pole pole ndo nikimbize faster. Hiyo kitu inaleta makelele ka pasta. Utajua kitu sahi una deal na mamas. Kila shot nikipiga na pepeta ka gangsta. Shory bus ingi za kinyama walai. Nikianza style ingi za kidogo walai. Nikichapa usinilete za kidoto walai. Basi shory seti poa nikuchimbe walai.
Tukate, kate, kate. Tukate, chunga usroshwe. Tukate, kate, kate. Tukate, chunga usroshwe. Tukate, kate, kate. Tukate, chunga usroshwe. rushwe rushwe kate kate kate
Choto akijipa bao lazima nitafunga Na kama 34 gandi zenyo kiolunga Choto tatu tatu joni kama unambugda Na luku chini tunmo apigi ya lagunya Na area kini cheki ni lazima utabuya Kwa puri ni walenje mejipintu mabunda Na zote ni mangiri wewe zizi maliza Kwa tanda mimpichi wananitali mahundra Shoti bans tingiza kidogo walai Nikianza sita ingiza kidogo walai Nikichapo sinyi leteza kitoto walai Basi shori seti powa ni ingia walai Na umefika kona kuna fisi atari piga mina sidini kadem sita mari na nikaria zenyu na ibi na zibari na bibi nitakula adi tuf iwe fare
tukate kate 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 chunga ushushwe
Bogi Genje tell me
DJ Notice
Nijia mzing sayi niko ching ching Luge ya kimombo adi niko jing jing Nime nyanya niko dim dim King king matululu ting ting Ade bad man niko pin pin Wash ako futi sito skija di kwara Kabla niku chai niku peleke na mtara Gwala gwala zied dala dala Gala gala woto takudara R.I.P. Vasco ski na dirash Moment of silence to wash ye shash Juzi wali mok na tileo amepasha
Kuda mbaya ni kugeuze mboga Na nimebonda vile niko mboka Machimbri bado zinacheza kwa mongo Na kucheza mbaya ukizidi kutafa
Duko nzakwa wako shomwi Na mambogi wako mamoshi Duko nzakwa wako shomwi Na mariambes wako mamoshi Lukudiri batoja imenyo kungira Alele leo kusere kwa pira Na machaji leo tuko maondira Makangethe ni manduki za mafila Shashola dosiezi ishibila Kakidim na kiliet na warena Wakichuo mna wavuti ya mbegega Roundi itabidi wa meteveva
Kujambaya ni kugeuze mboga Na nimebonda vile niko mboka Machingri bado zinacheza kwa mongo Na kucheza mbaya ukizidi kutafa
Duko nzakwa wako shomwi Na mambogi wako mamoshi Duko nzakwa wako shomwi Na mariambes wako mamoshi
Moka milisha zangu mafisa Slippery Wanalia niko magrease Niko full tank kwe ongeza pace Imtamase tumechanja na nivenye niko ganja Minjo donga ule mruwi Na mugenje guji tena sana Kuwa kaza ndiyo mboka kila giz giz Mim hard kafuliza weo koa Guzu na mahedi ziko kwa kebi Niko rampage za weekendi Kani box wa uzama bila expense Aluanda na lupita usizundishie team Kujambaya ni kugeuze mboga Na nimebonda vile niko mboka Machingri bado zinacheza kwa mongo Na kucheza mbaya ukizidi kutafa
Duko nzakwa wako shomwi Na mambogi wako mamoshi Duko nzakwa wako shomwi Na mariambes wako mamoshi
Kwa sinting wacha tifla na maefla Wamemokre kwa mashedi ni mafozi Kidale yao wabling na mandunya Mangoi kuwakata na manyoi Wafisa kujibambisha na roko Matibien miwatekesa maombli Makuenga wakiriau magekenge Furda mageto yutu wana sofa Kwa jaja ratings ni mogatha Dabayuni topa tings magekenge
Sina mbogi jeri jote walikangwa Far East Moria zenza alimangwa Damn face mamu wako kini dis S.U.R.D. adi yeye aliti ati Gang gang zako vaku bang shit Keng keng wake hitho masid Ket ket doba na makali Ganya uko area ni safari rally
Not some respect when you mention our name We are not nice, ENT